na bofifi bazo kuphela kabanzi bazo kuphela kabanzi ebathi skuthi pete
ebathi pete mami
esabangena ngembazi ebuza na bofifi
ibabuza ukuthi umbazi pete isandlene wadela ngembazi akijela mfana wami ninkani uchichela ngembazi samba ibabuza ukuthi umbazi pete isandlene wadela ngembazi akijela mfana wami ninkani ibabuza.
Ebabuza ukuthi umbazi uphethe isandleni ehotela ngembazi.
ngiyakujela mfana wami nenkaba ngibabuze mama.